her, du kan hæve mig over punkt 9. Så vi fremover kan gøre for at tage på her tur, hvor man ikke kan måre et autor, jeg har fundet i, jeg har et autor, der må måre i fornående ned. Hvor er det lige? Ja, hvor er det lige folk, jeg vil have? Hej. Det er vigtigt at sige nu, at du må jo i Marlo, i Mafana, der siger nu, at jeg var med lidt inde i. Men jeg har med to lukket fra i Kongahua, i Marlo i Pongi. Du går til dem, når du frem for dig, og siger, at du tog. Du kan besikre, hvor man har en i for nogen nogen, men jeg har tog, og det er dag. Lad os se, hvad der tog over af Karl-Rang. Han er ikke her. Du må ikke få det lukket, du må møde. Men han er her, bliver det med her, der tog over. For nu er han ikke. Hvor er du i det tog? Men man har punktet hvor med mig vil hænge tog, så jeg kan næste vil hænge ud og fulde mig ud. Kan på tage, at jeg har fulde mig fra. Kan næste vil hænge ud og fulde mig ud. Kan på tage, at jeg har fulde mig fra. Hvad er fra mig ud? For nogen er det jo tål, at jeg har. Der er langt. Ljongi, så fanger jeg det jo tål, at kan på mig noget til Twitter. Nama mui. Fili mui se tua iliu. Kui e tua tutonu a koe i hawa spaut. I e tua harof. I e tua mhani mitaki. Viki mui tiktaki a koe hama tola whanonga mui nei. Lama tai fuki a koe hama tola ke tau mhauka he mui. Koe he whakala whanonga hau i e tua. Koe iu fe tua te whakala tahai. Jeg tror, han har taget mig hjemme af en punkt. Lad det hjemme her med tålet, der var fra Rana. Nu har man her hjemme af tålet. For at mure, kunne jeg have en kub. Kig ud af, kunne jeg tage fred og hange. Må jeg tage mig af farver, kunne jeg tage ikke en sier. Må jeg tage mig af, kunne jeg nok få hjemme af tålet. Hun mener mig, kunne jeg tage mig, ikke? Hvor har hun en ikke hjemme af en punkt? Kig Maru ki he hawa maru rogu he ngangatapu. Mie ni ki whakapuki i tau rota he hawa tō tangata. Ia maua mitaki, tāra mitaki hawa mai punpuni nei. Takitaki aki tō mamui he whenonga nei. Hau rungi atu he ngō hawa Iesu Kariso. He amatoro patuiki tūrangi. Amen. Nāwa mo e whakaheki mo i atua he aronong. tāna he tua, mua mai he mawehianga tuai, tu he kanesi, he mawehianga ua furu maua, tu toi whahe kubu whakamua, ki he kauzi mai whahe kubu whā, whahe kubu hongu furu mawha. Pē mai e, he kubu fit, ki se ala, koe awhi, mai ngāwhi, kai ko whie ipu noa mā moe, mo pohu hunu. I se ala, koe awhi, mai ngāwhi, ka ko whee po no mā moe mo pōhun. Whakaweanga manatu tua moe whakamuri. Tua moe whakamuri. Koe takupuna heke nese uufru maua taha ke hongfru mawha. Le whakakesu mai ai e tāra i Abrahamu moe hana tamu ko Isaku. Hake pua ki hea tua ki a eke hana tama mo poa huhunu ki mua hea tua. Kua kamatamata hea tua, i tua, i hana whika whikau Abraham. E, hako manako ia ki fua ki Abraham i hana tamtani. Ne lewa i whakatelitali haraua ma sa harai ki maua. Toko taha maka ni ki fua ki mō poa huhun. Stali e Abrahamu he ui he tua. E, kua ako ia ki tua, ki he tua mai hana kupu. Ka kisikisi ki he mai he mō ui he tangata. Nina maripiripi fuki ni arota Abrahamu. Ki fua ki fife hana toko tamtahane toko taha makani mo poa. Ki mua he tua. Kaka tua mawharanda ki Abraham. Kai ki fua ki e saka mo poa. Tu uliu whakatu mai he tua e hana tam. Whakamtamata he siopolo e tangata. Ki e kisia mōri i dhau mēna kua rore roli ai tanga. Linga kamtamata e tua i tangata ki e kisia mai i mitaki i e ia. Kamtamata e tua i hana tau whikawhikau ki kisia mai mitaki i alotolu. Ako alotolu ni pipiki ki e tua langalonga whaputo ia ki tau kumutamata. Kai mana tu fuki ni e tau tolu. Nā ole e tua ki hifikau. Ne mei ki e ia ki e langamatai ki e whakamuoju. Linga koe hongo fumari mani e tau e zako. E mga hunei. Ne mana koe tua ki e ki e ia mpoa. Uhun. Nē ole tua ki Abrahamu ki e tuku atu osi hana tō muna ki anga ki runga e whetapoa. Pesi ni koe pua ki nā kai whaikakano ka mana manatu mai he tuanga e tangata. Kai nā kai totoko Abrahamu ni au maoma ni e ia. E u masike Abrahamu ki e mga pungpong. E, kua mana ki ke kisia e uka e whikau nei ki e whakamuoli. Ka manatu whakatangata tupe tupe fokini Abraham. E, kai, tu mau ni tua hana ko te chausi svita ia i lata me whatapoa. Kua sipe ngā afi mwe whakatalitari. Kua uia tu ki toko ue fwata ki whakata uo me ta chausi whenong halo tolu ki o. Hauna mamau e hale he watu ai. Ringa koe whangfu marime maira e mamau e mta kau ka watu rotu tūru gei. Nga tūre hae whenonga. Hira hi to se osi, ki tau mta kai me inu. Ki ele veki a ki whenonga roa he watu ea rotu tūru. Ho ho watu rotu tūru ke mta kau e si ko mō moria. Si poke Abraham ki tau whaata tuku ua ki no nofala ua me asini. Ka heo o laua me hana tāma ki tapua ki tolu liu mai. Nā huhu foki ni e tāma. E matua. Koe, afi me ngāfi. Ka kofi e punua māmoe. Po huhunu. Ai mana tau kua ilo he tāma o ia kua mnaki ki ai ki ma po huhunu. Kari ngā mamuna ki fuki ni tāma ki ngā hua whakarataha mai hāna matua tāni i asi e pohu hunu i mua hi atua e tua atu mau ni atua e matua mai ama mamuna ki i liwa ki mai atua hāna tāma tunga kua kisia i e mana i atua kua fua ki tamatāni māla ua me hana toko o ko sarai si amina ki fukine toki sia fukine e i e mana e tua ka niwa ki mai ka liu fuka mui hana tam e hana ta sosia i Abraham o mai ama manaki ta fua e afi ama manaki ke ta amase hana tam ka iunga hau mai e tua he mga hau tonu ia ne langa ki hake ia he e sip un hau mai e tua toka ni ki hoko hau arima ki e tama. E, naka ino he muna di au me tututu me vivivi tama he me tuku toku. Ko hea kia kua whakane ia ki he matua si sipia ia. Kai ofu he pua ki mai e angiru toka ni ki hoko hau arima ki e tama. E, naka e manako e tua ke mas. Kaka manako e tua ke whakamuri Abrahamu i mu e tua. Hako e roa tua i iau naka e mtoku tau kua koe ki e tua. Kua whakamuri e tua i tua e hana se kau kua Abrahamu. E roa ne tāla mwe koe hala ne uta mamau e pihia ki ki he mtakawi ko mōria he ka weanga whaka he peru mui whaka iuta ia ka pui mui whaka Israel tūru e ingoa ia ta tai osi mtaku taku he atua ko whakisi mai ia atua he tangata ka mtaku taku atau ki he atua ko whakisi mai ia atau atua wharanaki i atua ku whakisi mai i foki kua whakamua i taua i atua ki i tau mnausi tau whiriang i roti tu i tapu mtuku taku ki atua kua whakamua i atua i tau mga hausi naka i tali i atua i tangata mo poa uhun i manako i ageke tangata mo poa uhun. Nika kaino ni yake tangata anga hala. E mita ki tangata anga hala ye ki mopoa. Si fua ki mahi atua e punua maa moi mea. E mohukuia ki e hana tam. Punua maa moi kwa ye ki mopoa huhunu kaya naka iku e hana tam kuisako. Eka maramana tu ki he hukuro e whikau an ono mamau ki ma wehe anga fōu whi te tai aki e tāla e isāko me tāla ki he māturei a kirisu kumina ia ne māturei a kirisu tunga sa tauru e lawe aki e do tōru mai he hā o ia koe punua māmoe he tua punua māmoe mea he tua. Wai ki ia mo poho hunu. I mua he larurangi whakamuianga me whakamuaranga. I tau mena kua lori lori ei tau mamui. Koe whanana ki anga Abrahama tu fua ki mei atua. E poa tau imitaki. E. Nga tau imitaki atua alau tolu ni a maamu ia. ni fukamofu kaboni ya tua han mawehangi Abrahamu meomunu tuta mai hea tua maana han kakano tuta kisha mai hea tua epunua mamanu kia eki mopoa ki hea huia hingoa kwa lata tuta mai hea tua maana kwa hingoa kwa lata mamuria nda kawi ni tausia ye poa nā kai ni fua ki mai ia tua e punua mamoe ka ko fua ki mai ia tua e whakamui mātoto kwa eke ai sāko mō whakasino ai isu mai hana poa whakatai Abraham mo ki ia tua koi mtua uia kwa nā kai toka hana ni ia tama kai tuku mai ia ki hakui aki a tautoro kuro rahi e tala hoanga nei. He anona mau mai he mawehianga tuai, ki he mawehianga fōu e whakatatai ki he tamahi atua e punua mā mai, wae ki he mohukui ki whakamangaro hādau tōlo a dauhāra. Toko taha nei tangata ni nākai whaihāna wae hātau tōlo patui ki ko kirisho. Nda ia ko whakamori ai, kufamuri ya ifikau ya tua ki Abrahamu na kai masi ya saka isako kia eki mpua kwa kufamuri ya kiliso kwa iyo kwa nangata na kai feihala kwa masi maihala ya laulang tohoko mainia mga ho ki kamatamata ya dutu e fraonga ya tua ya tau mga ho pihia ki kishia mai ya tuanga na ua na na fuaki mai ia ka whakatari atu tōru ke hana mangaho we pōki atua whakamua he whakarofa ke whakarofa mwe whakawhikau ki ia ma wehanga fuhui we pōki ne mua ke whakarofa kwa ki iki whakarofa kwa ki hawa atua ki wāki ki whanawhātu a koe ki hawa kwa tuwhia. Hong hau mai e tua ki a mtakutaku a dutoro ki hei. Ka mtakutaku a dutoro ki hei ki ki e tua kwa mtakutaku foki a dutoro ki hei na taupua ki hanga. Ka mkanofa a dutoro ki a tua to mwama foki a dutoro ki hei na taupua ki hanga. Siku hengu a kia ki tausi e dutoro. Ki mea ki a mao ma dautoro he taupua ki he tua. Me tua me whakamori. Taha, ki e roa whakamori ui he tua ki tausi. A hoko mai e ui he tua ki a koe mo au. E, whakatari atu e ki a ia ki hana takitaki hango. I wā ki, kui hengoi ni taha mena ne mtakutaku atawa ki ai. Me manaki ki tausi ki whakakese mai e tua hataua e tua he mui e o muna ki atu ni ki takitakianga e tua tōru ki atua e tua ki tausi hana muna ki anga tūngu me hana ui i runga tamu mui poke hengwa ni i matangahua poke whikau ka ui ki tamu mui tua ke hana takitaki anga i runga e hana ui ke whakaikua ki ko whakamoli he tala nei koe tau mna osi hatau tōru ke hoko ke tau mo ui me tau mo ui ne whakarafa tau aki ai me tau mna osi hatua ia me hana parana koe whakamoli foki he tala nei tau fuaki mai he atua mā tau tōru mwe tau fwala taha fwaki ai e mtou tō. Tūngo ni fwaki e tua, e punua mā moe ke mga hatonu, ni manaku e tua ke Abrahamu, ke aike mopoa ki mua hana. e to fora ta foki aí aí se aqui vou lhe dizer como da mãe aí aí ando com o Abraham o que fora ta mau aí o Abraham tu amo e fora muito Kovian hai ama tu tur him ma pun pun ni. Ka fra mu e tu tur tu e do mui. Ku a fo kyang e ta u im ta kyoshi ma e tu. Tu ma Abraham ku fra mu e po ki tu ku fo kyang e o si e. Me lo tro to. Pesi ni gwelo ia, gwe ta maa na, ia ki mpoa, e fua ki ange ia, mwero to katoa ki mua hitua. Haka manako ia ki mtaki, ki maiki ia ki fraonga i mtaki ia. Manako ia tua ki mtaki ka fua ki osi i daua. Ki fraonga ia i mtaki ia he mui ha daua, ia na daia mai hana ng hua. Poka hei ngua ni e tuanga ato tolu e tabu mui, ki a mui tua ki he whakatai e tua. Tō nāka i loa e tau tōlu, he kūro he tua ha tau tōlu ki he tua. A te whiriveia ha tau tōlu me tāhamena maskalea. Mōri lahi tā lao nga mi. Nāka i loa e tau tōlu, he kūro he tau tōlu a tua. A te whiriveia ha tau tōlu me tāhamena maskalea. E, ka mana mna te whukini ki he tau mō mui whakatangata. E mōri lahi tā lao nga ni. Whāra mga au. E, kua mawhisi ni si apora ka mta mata. Si viveri ni ki taurunga tau si apora. Lori ki whakauka, ka naka i whakauka ka kano. Hako tui na mania, i taurunga tau si fi. E, ka pe mai ki whake, lori ni hara whakamaroro ka hepe tau mga apihia. Ki tu mau ki tua ki hatua ki hana taki taki anga me puhana ka whakakisi mai ia. Pi mei mātua tōru ki mga apu ngipong ni tua mui whakamori. Tau ka pisinga, e poku hoi fuki ni ngā ke whahi. Hako tō tōru ni ki tu tangata ngā hana, tu tangata rore rori. Ka i rio ngā tu tōru ki mua he tua ki whakamaroro mai a tu tōru ni tau mga hawa ka mtamata. Tau mga hawa maroro oi e fi. Tau mga hawa whiriwe ia ai mi tau mna uko mi tau mna masa masa kelea. Iongi e tau tōru ki whakamaroro mai e tua tau tōru ki me tu mau tua mi whakamuru. Pese ni, hua uko me hanga hanga kelea. E ole ki mua hi atua me hana laka matai. Ndaka pisinga, tua mwai whakamuni. Tua ni whakamuni e Abraham. Kamta mati e tua, e hana tua. Kai kau tua ia, ia mga whakamuni. Ia mwini nea, me tau ngā hua wamuna ki atu ki ai. Ki ingoa ma tua me tamu, me anganga tapu. Amen. Pio nāwa mo e whaheki i mua hea tua ki he lorong.
Oh,
se tutoro a da poke anga ke riongi ke o yutua ke hawa whitararo wala watai ke pua hapungi pungi nei mo e liu whamuna to e tala ke taha he hawa do whakawhikau Abraham mo e ui hawa yutua ke hana mo ui whakata fuki mo e ui kia eke i hana tāma mō poa ki mō hau. I tāra kua ukara hiki i māma mō i loa ai, i kakana uhu. I tāra kua eki fōki mō whakasino, kua whakakisi mai ke mūi a kariso. Kua eki a kariso mō poa mūi ki runga sā tauro. Mua i he larurangi i whakamuaroanga mo i whakamuia. Wau i e tua i hawa mahani mtaki. Mo i whakakoanga i e tua mo i whakamuori a mautoro ki i tau mga apihia. Ka whiriweia mo i tau mnauka e he mui nei. Ka mniena ki he motu ni whanongonongo mai ki he mabungipungi nei. Pihene ki a lautoro kua. Mo ua ki tu masmaskarea tōkai maka. Mo e nākai whai vai ki durui aki. Lungi atu ki atua nei ki a maroro. Hawa mana ki meki ki whakamaroro. Tokoronga e hama tōra mua tuka mo ua ki tu masmaskarea. Pieni mo la tōru ni whenonga mai mua tuka ni we. Tuku atu pula tāki mua hawa i tua. Hau kumkumianga mui turui ki tau masamaskerea ko mua ki tau sinu. Ko mina mai ke māmeahu ki runga tau matanga hua ko whikawhikau ki ai. Pupui mauru a matoro mai tau mena ki masamaskerea ai. Ki tiki taki mai mafona ki runga tau whikawhikau anga. Ki tiki tiki ki anga hau i toha hai Yesu Kristu ai nei. Ki hoko ni ke tūrangi. Amen. Mātu taki ki e. Whanonga nongo ki tau lorongo mai te tōra motu. Tau hoko mai e mga hake rata mai ha tau tōru a tau whakiroang.
Oh,
ne mai hata tola tau whakiroanga whakamua whakarawhalia tu ki he mga whawa he hata tola ma tō tāni ko whaia pirokoro tōngani e kua hoko doi e wianga iki ki hana mui ki te waho kwa mori atu riongi ki atua ki a whakamuwhanasea e tau roto e tau whanau bihia me tau mōpuna o e tau lofu e maanga atuapa bihani me maanga koriku koe hana tō mnagianga koe tapu mga whaoa tō whakahokoai ki whaitonga i Newtoni a fia whaturoto o mdaharaono a fia whaturoto o mdaharaono koe rio ki tanu whakahiku tō whakahokoai ki he mare e tuanga mau i Wekumesi ki he aho whaiumu Mwere mwere mai naka ila ai mwere mtaki kwe mtahora fia hai ki mare tanu ea hawhi yung ki whono i weko mesi pihia e tomu nagianga mai hata tōra matua ko whaia pirokoro na e mtahora ngufumataha mtahora ngufumataha ki weko mesi Pungpungi Fayum Diongi Tanu Weku Meshi Darong Fumataha Pungpungi Fayum Diongi Mangasawa Newtoni Mdara Ono Afia Fituratu Kupuni ni etuwa ki rongi Mangasawa Mwendo Mwenda Kianga Usi Yalata Mwenda Matua Kwa Mwenda Neipieni Mwenda Matua Mwenda Tuapa Mwiliku Kwa Mwafanasia Etuwa Kwa Mwenda Uroto Ako ika pisinga no no whalataha ke longa tau tau. Me nga hua whalataha ke longa tau tau. Whakiranga mai he aho tapu ne mori atu. Koe whukamua ke he tatangata riviki he hata tūra tapu ki aka ke mwāni. Mwāwana tūna whakatoka aiku hata tūra. A mga ahoa nei ki Riviki e me pui pui ki mga hatapuaki mtaurangu fumataha ieni whakawifuki ki tōronga kwa mea ki hoko mai e ki hata tōrua tapuakianga tapuakianga tō mtu fini pieni mwe fono e hata tōrua mehanga si akon mga tōrua ni anaka hoko mai hoko mua e tō A rau I riongi atua ki a whakamanaro Am tōra ta mamui ki mgano i piani ki a Purupuru ki mawhana Hau whakairiri e waha Tō whakairoanga mai whaheteputi Hei a ko whakairo atu i mauku Homo ne moere wehea ngā whakamantana Naka i tui whai Hau ngā tau tōri whaftulotu ni Ka o whakamantana Nā kai whaitua i aonga tō tōri a whiftuatu ni. Hā tō tōru ni a whakairoanga tō whakairoanga i mwem ngā ni. Kai kai ka kofai ka pōkia i aho tō liu ki mātu taki atu. Tō usi a tō tōru whakairoanga me mā me aho. Kai whanakona kumma ki tō rongu fia fia e tōra mūtu tō kumme mā ho ki mā me hei.
Mama Tura Wala Nipping Aloka Kia Tumauke Mana mana tua tu ke fakau siang. whainga.
Tosia fei, ele do sinu a tosia fei, ele capa pulu a tosia fei, ele patua cau a tosia fei, caneu capoa tia ela lola guiné. Eva, mai, eva, mai, eva. Ele la pamaka tosia fe, kaneu kakoati.
si pasi pasi mai ho 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 mai si pasi pasi mai ho petalui pasi tali ma pasi no katoa lulu mai si lue lue mai. Sino katoa ele tomate tosia fe ele kapapuna tosia fe ele kasimu tosia fe ele la pamana tosia fe kande kakati ia ela lola mide ele la pamana tosia fe ele kasimu tosia fe ele kapapuna tosia fe. Ele tá tua cão, doce a fé. Caneta corte, ria, ela lola de lei.
about everywhere you can see the water, and it has a lovely calming and invigorating effect.
Next to the ocean, wide open sea, cool breeze, lot of open space.
Hiking, swimming, lovely beaches.
Beaches.
I love the West Coast. I love being able to get in my car and in 40 minutes being in one of the most beautiful beaches in the world.
Loving Auckland.
Well, I love that it's such a green city. It's just so rich in texture with all the different plants and trees and shrubs. There are giant trees, more than 150 years old. You can touch the roots of the country, of the history.
I love the bush, the heaps of parks around Auckland that you can go and play in. And the libraries.
Loving Auckland, our diverse city. 104.6 Planet FM.
Go see them down south now. They'll see you well looked after. See a boy there, mournful and fair, works the tables to keep him in the share. Don't say those words again, 'cause you got the kind of nerve I like. Don't say those words again, 'cause you got the kind of nerve I like. Tell him no, don't mean it. She was young then, things were stranger. Say she's warm and well looked after, though her heart's been growing ever colder.